I am getting cheese kama panya ya pili. Omshkali na octon repeat. Ata ningekuwa blinded I still score. Ata nikienda na rudi kanyo ndo ya tall. Nataka business ya Sara Messi baki. Bado na shine kaki hara ya kibaki. Ajuza I was a chooser so sitaki. Born winner so nyuma Messi baki. Wacha wabonge words iko na 08. Plate is full na bado niko na njaa ya 08. Sai bank iko na 108. Meeting na Sylvia ni 10, mi na figure 8. Na wife anaingiza 6 figures na figure 8. Ata bila hook bado mtashika bait. Bonga handle tao, mi ni humble bowler. Wona tutisha na mita. Ile handle tao nasema ni in dollars. Nina manyongo kalupita. Can't walk in my shoes, can't fit in my soul. Uyo rafiki nilimchorea, kwa ni nini na mshow? Niliwotea ndoto nyi wote, eh? Ni makosa. Plus I thought the money would bring us closer. I was alone kwa bed bila cellular. Even though death was calling. Trust kuna nazili move kwa hii medula. Whispers kwa pena po nyuma ya goli. Nikambi when we're in a positive mind. I say so test ni negative. Surrounded by close friends na relative. Natichiwa kudishi kama mtoi mchanga. We ushai kuwa na nightmares mchana. Lost KGs kasi jui nini. Nilikuwa nimekonda. Hakuna mlango kifo ilikuwa imegonga. Uji kando. Trust me machozi ilitriko. Life ilini challenge kiu TikTok. Jua ukienda ndio atakupenda. Ile senya you don't know what you have. Aujui marafiki watakutenda. You don't know who you love. Call my kids from hospital bed. Nikasikia njeve. Iroma jui what's going on. Anafanya ni cheke. Dokta kikam mina come to terms. Jizi back to school mina come two terms. Nikarushwa kwa maji kaa jona. Baptism by fire. Prescription ya kupona. Kwa ring na shadow. God kwa my corner. Slowly fading away kwa macho unge wa isoma. Piku damu straight from my stomach. Nights were cold na days were longer. Una wish to time in as a song. X-ray showing niko na cavity kwa my two lungs bado. Walinipa 30 days niishi. That was 12 months ago.
Ni ukweli uhai ni kama maji. Yakimwagika haya zoleki. Lakini Mungu naye ni nani? Mipango yake lazimi kamilike. Ni ukweli uhai ni kama maji. Yakimwagika haya zoleki. Lakini Mungu naye ni nani? Mipango yake lazimi kamilike.
Mungu asante.